mon hediankobe teddube kataskaramon yonterejo dande fulbe komi woni cerno mo dumba hide wondi e der silmaji chapantati arojidi e hino tobbe mawde de haleten do mun den hande katajere aranere en kalan ko fati e demokrasi yewtere fillitande kono en habata fillitade de ka fuddode hitande do hide ngandi demokrasi no tawa e chadele teride afrik e de hitande holno demokrasi feondori e der leyde men honto dun suti en yewtidan e cierno mo nenembo windiyankejo lolludo mo gine
lambe ben kambe ti be yaabi sariyaji din hay demokrasi wala hande kadi ko dun won ti woni de faydas lokku
cierno mo nenembo woni kodo men hande kata ere didabere taskaram men gurdam fulbe nawran en labbe ha ka hodo hamdallahi ko langi ton jangirgol alluwa leggal lesangal ha newdi no heddi fahan Alpha Usman Ba no heblani en jantore mun en jahan kadi Nigeria anden no nyalande hertinanande kosam fe iri e lewru jabbindu hande woni taskaram go abo hitande ujune didi no gas e jowi men hendike pataki dudube di men hedinta on e der yewtere men mi inni on fofo mon kadi dande fulbe fokkiti
Jowlol sukaabe
wona ko suudi hande alhaali demokrasi no sebiti e der leyde duudude adunaaru tentini e der afrik ka fuddode kitale temmedde jeenayi e chapande jeenayije leyde afrika keewude suubino demokrasi wonde none dabbirdo laamu e none laamordo cagal dum pelle politiki fuddiri wapunne e der leyde men kono si en darti alhaali o e duubi chapande tati fawtidi cagal dum en tawan yaha yilto wadi ko duudi gila hitande ujunere e temedde jeenayi e chapande jeenayi addi hande ko fandi fof ciwlo laamuli nogas e jowi wadi e der hirnange afrik tun dum ko tuugade e witto ngo veo a saaki ka jeetata buru hitande ujune didi e nogas e tati e nde limore do ardibe wailube doskan leyde mun fi heddagol e laamu tawaka holko hani wonde darande sukaabe yirde fewdinde hande fi nyinugol demokrasi e der afrika ngallamdal nawri en Dakar la morde Senegal Senegal no jeya e leyde sedaje e demokrasi nyibi e mum e der hirnangi afrik darande sukaabe non no tawa e ko nyibni dum wano hollirinde jantore Seydou Nourou Ba gila Dakar
jingol sagataabe he demokrasi do Senegal haano gade dem baylori ni won ko sabi dum Eliman Sireja ko responsable PASTEF ender podor funange Senegal
ko mawbe be unno jogade hen dole ko mawbe kono sa yi changement wadi ko kabe donki yide ko men e ko watte ko hande non falillahi alhamdu so tawi wiyama lamido o dañi ko duubi chapannay e nay on yaltintake e sukabe hay so tawi o woni o nattuya nattinama e mawbe ne ho jiya ko e sukabe fitti ko sukabe kabi ma hande ngal bangal kam mayi
Umar Nget o mujjay parti beteddo IPD sama politique jarno gade yeso yende moko karalle kessede enen jiya e ko njinni demokrasi do Senegal
kono aduno joni koko wadi fenomenal kewdi naddi hen communication ko yari yeso internet ko yari yeso ko yete probleme geopolitique e ma ko wodi do en hande natti wonde han Senegal midere kono en mambi guri taridi Senegal aussi il faut kiewe dum non so pa ben jogi hen en rolo no feewi no poti wadde
tarikh demokrasi do Senegal non wonto fuddi haytido barka ba ko consultant mijotodo e bangi politique
1968 grève musdo wadi no elamu president senghor seni ewi kadi sukabe badino yen ko wete engagement politique darnde politique tinde be badino non 88 be badino non 93 ha alternance mo nganduda kanyum addi Abdoulaye Wade elamu yandini amu Abdou Diouf ne Abdoulaye Wade wiyata no ko c'est le candidat des jeunes woni candidat sukabe on a tan sukabe non ngaddi moy lamu kono danna no be ndari yende wolli mun feewi pour yendinde jappare Abdou Diouf
non tan barka ba yiri ha gade na jottido
ko dum yimbe be teski kadi e 2012 e hadde Macky Sall arday lamu sukabe wonbe mouvement nimbi yana mar iya makadi etare mumen bendari munusewi ha tenti do lamu Basiru Jomai Fay e Usman Sonko darnde ne suka bendari yende fuf ndari ma yendar darnde tinde de ganda imbe ben ngandi ham suka be madi en dillere feewi no feewi ko dum wallitibe no feewi pour hebde hebde lamu dum tan hollirta ko ala ko wadate politique so hawri e won sahaaji e nder Senegal taw yetebe ko suka be wala ko bange ko heewi doole e mabbe taw ndaraaki en dar dettinde
be be dokkuden kongol ngandi ni demokrasi Senegal hande nibi ittude dum do wonata hunde wemde Seydou Nourou Ba vewa fulfulde
ajarama Seydou Nourou Ba ngaren joni e rogere mijo monem
mijo mon emum
mijo mon emon
mijo mon emon
Nultondirado vewa fulfulde Bissau Mamadou Kande Landi Sukabe Wurongo Mijo mabbe e alhali demokrasi
Opinion on demokrasi ala Demokrasi ande jine Bissau do ala Porque ande na direito povo one hiede Ko direito grupo go one hiede Nunko problema Ngala lede rejuman lede londe Afrika Wano for example Burkina Faso Mali Niger Lede vatlu landi Regime wando donk regime militer Nungon nundong galande Regime uduar wande donk Regime civil Demokrasi ala donk
Mokarasi ko wona yadnere Afrique do ko no mokarasi on wona normal fi on dun kala ko fobo wino fala be ala wa de respita mokarasi ko kala ko fobo wino fala ko dun woni mokarasi on ko fobo wino fala hunde den do gollitiraka e wadi fere mabbe den en ton ray Afrique do mokarasi mena la ka yede ga
imbe be hal naka ko woni demokrasia ayi demokrasia PGP ya sattu andude ganda ko hodum woni devoir ma o ko dum chattuda wadde e ko chattuda wadaneede devoir ma da o ci a andi dum ganda kala ko woni droit ma da ko chattuda wadaneede ko chattuda wadde ko chattuda wadde a dum imagine leydi ndi boy bayri sattano taw yimbe be dode demokrasia natude yimbe be rawbe baaje e cifane ko woni demokrasia be ganda dum do wadaka taw ko dum wadi fayda leydi taw imagine mati aba lambe be kala kono aba ras fati sabna e horende sangani han andu santade andu fi santa dum kam ko tosso en kan Allah bo taw radio ji di baydi wallude pam kingol himbe be no himbe goni
Seda ko eta jogi demokrasi seda e Afrique ko Senegal fa Senegal tigi demokrasi mo wana fi demokrasi mo jikto hino favorisi da kambe Senegal si be ko walla do kambe fu a leader meme be jabi in hala in de demokrasi ko do golde da demokrasi dum wana gine bi sawtu wana Senegal wana Mali wana Burkina gine kona kri wana Libéria wana Sierra Leone non da Afrique centrale be golde demokrasi Afrique Sahel be golde demokrasi demokrasi wi ama fi golde demokrasi Afrique dum don wala
ko dum wonno jiande sukabe jodi be Bissau ko fati e alhali demokrasi mi andintina ardido gine Bissau dum woni Umaru Sissoko Ambalo felliti yeso journaliste en wonde o jamata hapulamu tatabo e sungoji horeyaku hitande hikado joni joni jaboden kodo dande fulbe
kodo dande fulbe
eden bawi tawtude yoga e kongudi di nanden imorde be sukabe jodi be Bissau sabu sen darti e der go hello hirnaangi Afrika leyde Guinée Burkina Faso Mali Niger ko ciwli be lamu ardi andaka ko honde tuma yimbe den leyde ndokete yolnde subagol horebe mabbe ardido Mali gila jubaburu hitande ujune didi enogase go asimi goita halani fi wote ka kongol mako fi hitande heire ender gine general Mamadi Doumbouya ardido leydindin fodi wonde o fenninan nyalande sungoji gine ender lebbi aroji di tiagal jofude happu timode lamu fadde ngu dum komise hollude sebitare demokrasi ender leyde de nultundirado vewa fulfulde konakiri Mamadou Sadio Balde yewtidi e o windiankejo lolludo cierno monenembo edo alhali demokrasi
cierno monenembo on jarama vewa salmini on onon ko windiankobe windube defte hewde karambol mon no anda karambol mon ko sebudum cio non hara wado demokrasi on no sebiti ma dum wien no e sebitande e nder leyde hirnaange Afrique do ene yi waawiwgol ko demokrasi on woni waawaaka joɗnilegol no haaniri
ko mi hayli ko fewno ɗo laaɓa mi sikki démocratie on
no portade nyande o nyande seeda e kon wadum ko fi sari aji din kella ko woni kadi ko lambe ben kelda si lambe ben kambe ti be yaabi sari aji din hay demokrasi wala hande kadi ko dule on ti woni de fayda no ko nokku la Guinée Mali Burkina Niger Senegal no yawde seeda mi andano ha honto andi afrique no mettifi ko no demokrasi fendo ina ko labi nani ko holbini ko wande ma on tigi woni ka tedda pade ko no wirdon non ari kalamu madum hara ko marbe be todda be be demokratikman ari kalamu fayda ko goto laba na lending goto laba na luwaji ni goto laba na demokrasi on ko dum wadi wande ma goddo onay tun todda do demokratikman fayda tun kalamu o faale wadde constitution go dum udita bafa fiyo sori be ben ar kambe kalbe lamo fayda ko gotum huno nyiddi o ko masti bo e ngudja rulbini
ko honno wona be sukabe way wadgol
sukabe ben no dari sukabe ben no yalti nyando nyana be warete titi la ginedo on tigi no ngandi dum kono modi ina ko weli fi ina de wotere gasata ma wakilare na jokka sono ha nyande gon gasara ina nyande wotere dum worta tarika on denni tarika no mistifi tarika no nebi tarika ko dubi dunki warta ina nyalande mado hitande ibe benno dari tetino faybe ben faybe lagine be dari be pirde kono modi bastem hewtal taw kono sikilum hewtay no nebi ro ko nebi hewtay
si satti ha satti ko hodum e ellaaji tawata sukabe ben wawata wadugul
min mi sikina sengo sukabe ben ella woni ella on kaka jangu bebe ko jangu be nato men l'école woni l'école porto woni l'école alburana e sorbe men ben kadi so men wod jangu be officier ben wodi kono hono yete be jata responsabilité mabbe mum kambe kadi wonde men kadi kadi julli de madu ka église ji karama ko ben e prêtre be ben ko ben do gun estali haani gum e julli mabbe no teddiri gudum hol bini sinan fayde ben no pire de tentino jiw ko no pire de no satani be modda kono be pire de kono modi jangu be ben e sori be ben karama ko be ben e prêtre be ben ala jukude officier ben kiren itu ke ende panna so hewi be wala ko atte ko e jodi do bi habbi sey turi nyami be goto ko dum woni jokkude fe ndo nitete be men ko andi ko remugul maro yeya pleu ma parcel ina do wata tarika jangu be men ne kam ka dum be dabbi ko postum e voiture e chauffeur e villa dum me fala
si watani hila e der leydi hirnaangi afriki do den wuloje dengal france den ma dum wonnode e li njaggu france den ko e der den don tawata nambaraaji din hewi ko yowiti ila moji din kalede meden do
mi sikki ko ne woni bawo african pop leydi yati be men e juude anglais leydi anglophone no buri nyibude kamen ay angola ma bozambique ma guinée bissau no buri enanu fi gambi ma dum serano ma libéré hande be yalbe nebi be yayi ka yeso be yayi ka woddi nder démocratie ko yade baw ko pays anglophone francophone jidi tetino la Guinée Mali Niger ci ma dum Tchad ma dum Togo Sénégal no yawde seeda ha honto mi anda no buri dodo sori be Sénégal den no nati l'école ko jangu be tigi ko intellectuel be ko dum wadi parce sori be Senegal de wata kudita ka independence arno gote mabbe gerali fi kudita be dofti sariaji din be dofti laminado tay woni ko democratiquement wari kalam ko dum wadi ton no nyibi seeda kono ka en kamen do dun hulbini
ko no hay nordo ngende di dubi jedo ma dubi sappo do leedi afrique den tentini hirnaangi afrique do e lamgon ko yowiti e democratie
mi hayla ki ko labi mi hayla ki ko weli nani wolen gonga na non kadi wonde ma piji din ko der afrique to woni gereji le jandu be ben badu france ma dum etats-unis ma dum russie dum kadi no modi gereji mabbe ni kadi no do kambe kadi be do mo be no gollande hore mun ni hore meden dum woni famal haye joni mi sikki nyande famu de wonde ma ko en fop men jogondir waden portal afrique fop no fotti longi de wawi dartade ngayguji aybe be sina dum modi e fo nyamete goto ni de nyamindirde aybe be no nyamude kanyu kadi
cerno mo nenen bo on jarno buy
on jaram
ko yewtere Mamadou Sadio Balde e cierno mo nenembo hediden do cierno mo nenembo ko windi ankejo lolludo ko kanko yedano buñari Renaudo 2008 sabunde deftere mako lamdo kahel cierno mo nenembo wuri dubi kewdi e fattagol kono joni amo jodi gine ko Mamadou Sadio Balde yewtidi e mako wono mi haaliridi. Dane fulbe wonudon e hedaade meden weltani on kala ka wondon e adunaaru adi en natande tajere dida berende vewa fulfulde hendike bataki moko babe e ko hobe gure gila Mauritani fa Nigeria mami hedina on kongudi mabbe di
jam hire mun bandirabe e min wi'eten ko Bohra Amadou Ba ko rejo fedde dum tare pilare Mauritani ko do jodi ni nokshot boyi hedaade voix de l'Amérique gile be de woni cukalel heddi kitaali ujunere temedde jeenayi capanɗe jeeɗiɗi e joni jetti Allah Voice of America la voix de l'Amérique watti yaltinde fulfulde bandiraɓe tinnoɗe celɗe o radio mo ganduɗa ƴettata kabaruji muɗum koye nokkuji keniɗi kadi koye ɗemgal pulaar fulfulde
min laytakina Monsieur Amadou Yakouba, on a été directeur de l'école. Les mecs en savant de la pandémie. Togo, je le Togo. On a mis la voix de l'Amérique. Full elle est full en hara. Full le tindi na bandira et mou. Le Bangal Mars, Bangal le Kiao du Jogor, le Kure Jogor. Le Jogor to ou mou, le Kure Jim, le Yaka et mou, le Fou Mourandin. Donc tindi na gina et la du voix. Tino le Noga un fou. Nyande fukki ki yaadi yande ne duuli da sar fu on to na du choisi on nana no hal al kabari di radu fu wa
e bano ando do inda waye hammari wadi ne ni mo gombe dimbo gada dimo kudu ko na kaje to yetta on onon de to be Voice of America hani bo beddo hedeta ke on kebay andal bo ngande daga dimbo on kebay wato beddari duniya wontere musamman ene duniya da mai Afrika do iri Niger iri Mali iri Chad iri Burkina Faso iri Cameroon ha yauki gele lesere ko onge ko de en be don PTN ene Nigeria kam no igga kawte hore mabbe ande de jodo to de no mino da ledde duniya do pat jodo jam
tajere didabere taskaram men o hande ngurdam fulbe nawran en Nigeria halen fi nyalande kosan nyalande hebbitande nyalande kosan nyalande hebbitande ton jonte yabbide mami wi on e december yabbido nultondirado amen Abuja tawdano njahen kadi gine kawiete Hamdallah Kollangi e der diwa labe jangirgol alluwal no heddi hen alluwal ko leggal ngal bayillo on lesi ha newdi ka jangana kube alqur'ana windata
e kamilu do ko tay asata won sina dum alluje den a jettay ngal ilandema ba wada sigi wada alhamdu
no fawi dum bataki geete andade e gure men ko fati e hitande heire men hewtina non dum
ngurdan fulbe
so don yidi kosam jokkelan jahen Abuja la morde Nigeria nyallal aduna yankowal hertinanangal kosam latike ton nyande sapo etati desambur yawtunde yimbe iwrube e leyde dudude kawte Nigeria fottuno ton gila e waylobe kosam sodobe fa e nyenyube notondirado vewa fulfulde Abuja Muhammadu Abubakar yahuno ton nda jantore mako
fulbe mauni ni nyalande kosam adunaru ko arande lawol no du wada Abuja la morgo Nigeria fulbe ummi be diga lesde dudde tawtorama de nyalande ko dume fodi hakkilo Dr. Abdullahi Bello Bodejo ha o taskiti nyaloma yarki kosam adunaru Ibrahim Kidado kanko ni Yilo wa dental miyeti alla kautal hore waila hakundere Nigeria. Vio ya fulfulde toki labi kanto diga nyabamo amano nyabaki. Harasardi ndemi hautatar hoto ongol. Nyende nyalande kosam. Jabba ke fulbe fere fere. Kosam sendi tama sani. Ndawa beno wanginiri welo welo mati.
Salamu alaikum indi ang Mariam Bello Kodejo. Mwinhoki mangu. Nyande yarki sobbal ikosam. Mwad imuna suzetum masayidum baba ami hukia. Wato jete Abdullahi Bello Bodejo. Lami ufulbe Afrika. Migoda neke Allah le Allah hulian ullo kashi. Ukiya nyande yarki shobba. Kuma alhamdulillah mchikake alakawari iwari nyande yarki shobba. Kome ilabi. Jama ari yari shobba susay.
Tominde yi indi ambello. Aurine min nono sekai mi maegi mi ma tumburi no ma.
Nda majara. Aurine ma yabodi susay ndeveli bo. Walamo ya rai kosam. Kosam kam anju woni hullo. Eminsei bo min omike diga ledi Kamerun. Eminsei mingari mingi kauta lhore. Aurine ma yabodi wala koduvia tama wala. Ako mipoti mivya gam walako walai wala himbe to iba ingari gam hauri inde ma eminsei mino maemawa emita pulbe Afrika pu
yimobe heddaki bawo engal nyallal be tawano e welnugo nyaloma be hokke balla mabbe kerol bawde mabbe ndako atiljo mo Cameroon halani VOA fulfulde.
Salamu alaikum wa rahmatullahi. Gumin mo modon yino sa Suwaibu diga lesdi Cameroon gimo wa edengal fulfulde monano ton gimi munder lesede. Min kedi warugo haurinde dofa alaji Dr. Abdullahi Bello Bodejo fulbe engari ngam en seyo. Enjari chobbal, enjari dakere, enjari pendida, enjari pirada wala ko enjarada biyaji kam seto ongi fulbe insha Allahu. Komiwiata fulbe kam en titina en daro do flako meden. En jogo da biyaji men difinut en tawi en diga baba en men mama en meden ta en kubina di majjadi yaccen worbe e rewbe mawbe pamabe wonbe ladde e der wuro on pat modon wala wayne wayne
wobbondiral ngal fudake e jam timmi e jam tawtoraba fu walli weltere mabbe Muhammad Abubakar VOA fulfulde Abuja Nigeria.
Ajarama Muhammadu Abubakar. Mi andasi on jangiri alluwal minnon mi wadidum kono kadi mido andi dum muti e nokkeli goddi tentini kawroji maudi nde tawno jande hande ko ender defte buri jalaade nultondirado vewa fulfulde labe yahi ka hodo hamdallahi ko langi ka woditori labe sare kilometeraji dududi ender on fulawa dudal ngal dubi temede didi no jokkingol janginirgol finatawa.
Tindore ndey ka sengo nyamo karambol lesangol ha sebi ka hakunde kondi alcini sidibe to jullude ka ndaha o winda ka annual wala ka bindirgal makko tinno woni aada e o jangana kujo mo dubi sappo e tati nyande fof
menanga be windante ha hewta tabal gila don fuddo da windugo e jet no ga lol me kiri avandu apre no ba meuti tabal tay joni me windana hore e si mi windi mi gayni mi yaaka kalamuka minna saata ne la si tay ko no mi windi ni non ka kamilu si tay ko no woni kalwal on dulon ko fi o to jara winday waaway windude waaway jangude
alluwangal ko leggal lesangal newdina ha ko no wiye senja nyolna hontina wontindaha kadudal hamdallahi fotanangal wodama ko fay dubi teme didi hebe woniri hutorgo jande fina tawaji buri dubi nogay cerro mamadou saliw no janginde paykoy ko dum o tawri jinnaabe makko
ranan ko ni men mandodi ko du wadi simeden jokki dum don den le ka karamako an ha e kotiraabe an jannobe bawto karamako an meden jogiti ka wonno lawdon kamilu do ko si tay asata won sina dum alluje den a jettay gal ilandema ba wada sigi wada alhamdu ila nati ha bagarak alwal jangirta fiya fam go ba on ko honno ta andi den don ara ka sigi men janne sigi on kadi ha fama si goddo jangi bawo ma to a fama ko honnun o acci ko honnun o beediti ko dum wadi alluwal ngal no walla buri jangugo ka kamilu tun
windirgol juude dow alluwal koko jali nono feewi e der Fouta Diallo wuren no woda e der Fouta defte alqur'ana deftere de buri cende ma deriteme de jeego windirama juude kono dum fuddike mulude ko heewi hande paytoyke kakamadi e ka defte kese windata janga Muhammadu Samba Konate joma gallejo mo dubi chapande jeego e tati addi bikko makko dido e ma bimu yo jango e gal dudal lollirgal martaba
min e karamo ko on do fenodi dudal goto men imi ka woddi to men arti e gal dudal lo gasara men do
andu je dem hutor don ha to don ha feddi don abdo je dal mon
ko non me warri ko allu je dem ben jonna ha mi tippini min tigi me linti e allu angal ko ha tahe e windani la mi yettani hodan mi yetti bi windi direct on aray wa dungala ado telephone yaltude timi windi an sik nabana don si jangi e pular o sikay ko goddo jodi woli kala ko goddo woldi ni e pular me windanay mo
go hodo hamdallah ko langil no woddori sare la benden ko buri kilometer agi chapande jeego no hasi ka woddita go wuroji mawdi din wallito hiwde o fina tawa mo muhammadu samba konati weltori alfa usman ba vewa fulfulde labi
yankobe teddube idon jokki heragol rewa fulfulde meden weltori jikke mon yetti Abubakar Osman jodi do Nairobi Asanka Sitabari Alpha So Salifu Bande Mustafa Diallo Tafsira Diallo Jibril Diallo yette Diallo be no duudi hen e Muhammad Kabir Osman jodi do Yola lesdi Nigeria ko yo saido hedo to den bata kifi hitande heire ko hewti men gila e kirdinobe fa e njimobe
ara min ko jaggete sati juma mi wi'ete ibe jammu mi non papa jaggete ko goddo abbo bi jodi mi yela ni ken jang e tifiye e cella e portal e potu le wetani o fota VOA Abidjan capande jenay e jenay tobere meho
ayon salminama salminago pullo futa zio a fulfulde yo ngandu tum ne itane lo wana ono du wartane ko e fo awtine men gara ituma otuma men dunjana e seda e weltina jama on men ngandina on ne tayre do wana fi mon ontu e ngawtu dum min non ko mo mi mon ko mi biddo mon ko mi minira mon ara itande ngari ko jame kisi e mon ko e ngoto ko mama do tok jola ni do lady lagine ha ko za kame sadi mon ko toli
sadi rabe rindabe yeldabe tinne dalle ba kawre delle be wa ka kawre wali dalle ba walla sadi rabe dal toge delle sakira be worbe do be jeli min sakiti modon jido modon artiste modon lobbo dikko jodani do Burkina Faso delle le hitaande heere won ko natte mbiɗa keeɓo sakiraaɓe am fo bourowaaɓe meɗe Allah wolle waato ndelle min lobba dikko mbiɗa wondi e fewwa fulfulde
heɗiyankoɓe tedduɓe jofi timmi yewtere men daande fulɓe nde yontere ɗo kono ko adi en sertude mi heɗina on Jamali suka yimowo mo Cameroun Lara Saftata woni titore yimol ngol Kamali woni inde yimowo on gila Cameroon Lara Saftata. Mijarni Abdurrahman Dia Lionel Gahima ko kambe balliti lamnodande fulbe hewtira on gila Washington do. Komi woni ciarno modumba mijarni nultondirabe VOA fulfulde fop. Adum bawi hedade taskaram o kam mejaajerendo amen Facebook e kanal WhatsApp haka site internet voaafrique.com/fulfulde. Iden okkindiri adi e yontere arore si Allah jabi mido yelani on jam nokku kala ka wondon e adunaru njara.